yande sappo jeddi min tata chapantati studio kalangu habaruje fulfulde le koy kibaruje en kala hala fawar jondu kono ni hono mobile gondungel e himbe dille wambe jiwowi tanuto no fa e libi kan woni ko yaabo yaber godo ufande dum du konna wadi maybe der mobile gel didon wadi du konna barmum en nanan dum lati nonni fawar jondu kono le kibaruje ko watto hono himbe sappo hokkobe habaruje jabe rejo jago le Niger kay ngar kawdo en galli nyame gam batte wadde hono jande dum fuddi lu Kenya jangino tinongo du kono balde joy won ko watta do fi kon darto hono jewtinaade e famtunaade halaaji gongaaji penepeneji e do fi dilla wambe enda nani yewtere me pinnande studio kalangu yara entende arlit region mo agadez nokuto halto hala hono rewbe yohobe loktorore den enda no wonno yara kori jangal le modon sumana amadi janganta on kibaruji di enda dengal fulfulde go fu yorno kalle ko kibaruji mobile tawdangel e fawar jondu konna ni dille wambe latibe do duudal mu e fu rewbe no enda jeyaabe leydi Nigeria e fa hande ko jokabe leede godde ni e fawar jokonda ndube juwana to enda tanut tanu ko be juudu e be payto enda libi den wonno ko moto ka enda yeyaabo yabere bonde ko wite min dum enda wakati mo be biibe onyoto hono poste police be ngoni madama dum waddi ko fawar jondu konna ni tam be jotte ke du konna do kero libi ton himbe dido maayi der mo be ngel jettom barmi e le jettom barmi do dido barmi sanne ben yaram aga deja heddibe accama hopital gal enda gal bilma nani ko fande lawel taher goto e fawar jondu no top do inde fedde ten alarm fon sahara fabotobe dar fabe do labi enda hal do chalolol ko Musa Mama Landimo
lore gonno ummine tanu no fa'i libi ide tawda dum umotobe leede mu en yahambe leede tuba ko har madama se awjotodo lore den seli ganto tokkirdo boggol sogeji den lore den endan yehi tokkowi do yabare ufane futta ko no kure dedu dudal mum fu jabe ufader mum rewbe sappono jiyabe leedi Nigeria dido mai wakamunda jetato be enden jara nyawtigu loktorore bilma gorko goto e rewbe jeddo der mabbe du burdo barmude on subaka o enden yara hopital Agadez walli mabbe kambuli
nani fawarje to Agadez hono himbe riwaabe Algerie ko duudi sanne ka en gon ko yotti Agadez tonda dum du konna be ngada himbe kemen jeego rewbe du konna kan heewi mabbe kanon worbe hen sukabe no keng sukabe hisam ko to hemre jeddo latibe wala tokki saro mu dum sukabe famal be dum en keway sanne ben kay fu hojama jattedine mu en hojama yaade fawar joni hogoto be jippinte to enda fa kemen fam battinte no en do majjon Suleymana Isaka goto e kalobe do fi ko darto fawar joni hono saru sikawji renugol sukabe on enda to enda Agadez o halani Anise Karim no wayru yara
qui nous a été référé
en gaddanama do en Agadez der nokkure ittanaane ummotobe leede umben wartiraabe sukaabe hemre e jeddo be gadaay duubi sappo e jeetati pamaro mabbe duubi mudum joy mawdo mabbe duubi mudum sappo e joy yaade sappo e jeego der mabbe no wodi dido jiyaabe leedi Nigeria be gattete der jungo fedde OIM gam be jaare wuroji mabbe be garti du der kogol gol enda wakkati guleeki no wada sanne der region Agadez wala mayɗo der mabbe amma no wodi tawraabe putte undu dalila rafila balno no wodi du der mabbe be ko e mubbe nawata be jaarte to kito to do sukaabe famarbe kanko hokkata derol yarude neddo mabbe fuuro illa altine duube fuube kebi dereji mabbe e tokkan do be
de travailleurs sociaux
nani bi leydi Niger mi te Siddik Abba latido ko kokki baruji non gado wud konna ande e de widagol ko heewi yaade e denangu der Sahel o nato wi fawar jondu konna ni e do fi ko darto fa handen du konna ni universite mawdo tawa du konna ni no haldo fi tarikiji Afrique di enda o universite du wonana Quebec nenene kay kanko Siddik Abba o hebi dun sabu Allah e golle de o wadin leh latido du konna golleji din hono do fi andal kany e fannuji mawdi kany won ko golli e der maccu fawar jone le kibaruji no tawadu konna ni jodo kale e battu e kintinol ko balde joy ko wonno wade yaade e hokko babaruji hono ko watto sappo laatiɓe ɗo kono jiya kan e région ji jeegoɗo leydi Niger golloɓe radio ji no enda han e waɗoɓe fandede kulanteteje goɗɗe ɗo ñame won koɓe kawri ɗum ndu konna ɓe gandanete no ande ɗe enda gam batte ɓe pamtino no neɗɗo o wiɗorto ko faama kibaru gongajo e kibaru penejo ɗum ndu konna ni e dow fi ko darto dillo wamɓe kañum e dillundu e hoore muɗum Abdulrazak Idrissa goto e wamɓe no waddana himɓe ɓe enda andal ngal nani ko a haali ko Gidi Abdourahmane neldi min ɗo
ko koɓe habaruji e waɗoɓe golle ƴewtinade nde ni habaru no gonga na hana gan en laso jeeyaɓe e cuuɗi habaruji joyi reedu leydi Niger Difa Agadez Zender Doso e Maraɗi e cuuɗi habaruji joyi tawaɗi ɗo ende nder huɓere ñama gan en kawri suudu habaru fuu himɓe ɗiɗo feccere ara ndere mabɓe no tawa dow tokkitade ƴewtino fi ummotoɓe leyɗe mumen yahamɓe leyɗe yasin no kokkol habaruji dow mumen wona no waɗiri ɓeyto du dow fek cekki komin keɗi he warɓe ekkintinoje ɗe du kan woni waylude no fi kokkol habaruji wona no waɗiri dow himɓe ɓe enda ko suudu habaru du wawa ummanade hoore mum haala dow fi o du to sey tawe suudu du endan no andani ko tawe no waɗe nder fi ummaki ki endan hakkinkina du ko andi ɗum endan no
gonga
nonni fande hono rewɓe kañum e sukalel mumen tawaɓe e dow nokkure hoggo to dilloyɓe nokkuji mumen afrim nokkuji mumen gonno joƴƴina to enda mene soro kamɓe to konda ɓe ɗo ɓe gaɗi mette sanne dow hon toñangeji ko wonno waɗe yaade e sukaɓe mabɓe famarɓe nane inniraɓe sukaɓeɓe en ka e gonno waɗa woytandu enda ɗum saabi fawari joni du konna ni hono lawol hoƴama gam pirtol ko e tindi waɗne yaade inniraɓe sukaɓeɓe enda dow fi on enda nani ko fande mbiyeteɗo hono Gana Ousmane laatiɗo hono fande kam woni kawjiɗo nokku to fanda mbiyedu konna fedde hawjide filla kon rento sukaɓeɓe enda nani ko haalani bandimi mbiyeteɗo fawar jondu konna ni hono Mama Idrissa
eyyi gaskiya matsalan nan tana damu mus
gonga saɗarma yanugol e sukaɓe famarɓe yo ɗum suulimin sanne denne minen e koye amin no handi min nanga gam min gaɗana inniraɓe yewtereji pindidol ko ɓooyay min keɓi sukaɓe keɓɓe irini saɗarmaji ɗi dey nder bawɗe Allah min keɓi min nangi gaɗɗo fi bonɗo o no woodi himɓe gattaɓe gam daranade gaɗanaɓe fi bonɗo o min kollama deni min gi'i iri fi bonɗo o min kalana ardiɓe kamɓen dow ɓe jottina lilal no handi inniraɓe paama to suka e mabɓe jahata taɓe lilu suka e mabɓe to woɗɗi minen gatta daane e saroɓe ɓe gatta hilnare e suka e mabɓe ɓe keɓe ɓe nanga suka e mabɓe gaɗa sukaɓe gasuɓe
nonni a dow fi ko darto hono battu ittanaɗo rewɓe leydi Niger gam watte julɗe hitande fo sappo e tati lewru mai woni ko ɗum watte ɗum waddini ko rewɓe guinguimi kayi ndu konna burtake gam hollude welo welo mumen sanne e dow fi ko darto no e rewɓe gonno jogora saabu ɓe mbini e ley seede moɓe gaɗi hono yaadu yesso heɓama sanne har filla ko darto gurda rewɓe kañum e fawar jondu konno teddindeɓe kamɓe rewɓe netto endan guinguimi cellu kañum e faji ɓeɗo rewɓe hooreɓe no enda nani koɓe kaali dow fi o enda wakkati muɗum du bandimi Abdoulaye Maina hoƴi haala ka neldiɗo o
hannden rewɓe no andi hakkeji mu'en nde ni hawrindeji no gaɗe e rewɓe no kokka haalaji mu'en ɓe kaala giiɗe mabɓe denne ndemmun e hannden hawta fuɗo fottorra ka rewɓe kollete denne no tilsi rewɓe ƴami nde ni no goodi haala jeccu nde ni haala gasuka kamɓe kaali sey ɗum gollide gam rewɓe goni inniraɓe
joni e denno hana gotunno gam hannde rewɓe koye mumɓen pirtake ɓe tilsintake ɓe gaɗa koɓe giɗa misali de ɗum waɗi hawrine iɗu yiɗi sigilade goɗɗum rewɓe no kaala ñumoji mumɓen ɗum teddinimen minen rewɓe joni ndenno worɓe ko kaali kanjum ɗum gollirta amman joni fo koɓe gatta eɓe gatta rewɓe nder
mum
jonka sehinde en to enda zender nokku to laati ele jeɗɗire wellinde wonno hono ko fi sariyaji ko hanta e waɗama no tataɓo dow suudu sari mawdu carɗoru kullantereje hirñereje ko nandi e muɗum fuɗɗama ɓe kalan haala hono fawar joni sariyaji capantati ɗiɗi ko darto himɓe capanna e jeɗɗo nder mabɓe rewɗi ɗon tawa ɗum ndu kondanni waddi ko fande Ali Keita yewdaide e hooreje suudu sari ndu enda mbiteɗo Aboubacar Mahamadou Nyandu nani ko haali e dow fi on enda
contrairement donc à la session de janvier
ina filla kiteji gadaadi der leru janvier sariyaji sappo e jeegon gada ko barol neddo soppadum e labi yuwadum fiide ɗum e sawru wara. Faa hannde gacceeji kiite barol 15 yanugol e rewɓe ɓe yonayi 6 ko 6 nder mum on fuu no yanugol no e cukalo e nde ko jottaaki duuɓi 13. Kiite nguykaaji 3 barol neɗɗo 2 kamɓe ko rima yoppa 2 ndenne ɗum ummata kona nimɓe lasooji 2 e jeɗɗo nanngaaɓe ko laati 2 nder maɓɓe maayi fannde kiite on wadde. Ka noon suudu kiite ndun tokki tano keɓe amma accitii ɗum.
To ennde maya yiidu konnon ni hono himɓe jooɗiɓde innde loctoroɓe nokkuuje goɗɗon kan endu gaɗi hawritere mumen ɓe gaɗi wuwugol e loctoroɗe mawnde maya yiide enndan gam batte Allah e hollude nden ene kay du seede lobbo ɗum du konnan kamɓe ɓe enndan joƴƴinaɓe ni himɓe noon laatiɓe no wadda mballaga mumen sanne hakkunde himɓe kañum e loctorode nde e golloɓe loctorode nde enndan Iliya Bako kam woni hoorejo maɓɓe nani ko haalni bandimi Issoufou Cheibou.
Minen joɗɗinaɓe nder siire dow inde loctoroɓe waɗi miɗen gaɗa wuwa lamna nokkuje ɗe enna nder kogol loctorore ɗum min ɓuri waɗude. Miɗen gaɗa yiilaru firtude ko e himɓe dow nafakka jaɓude waɗanede kure hisindara fudu rewɓe e cukaɓe. Miɗen gaɗa yiilaru firtude ko e rewɓe dow nafakka eto reedu e cellal cukaɓe famarɓe dow laaɓal ɓandu suka kam fuu e ɓaale. Ardiɗo loctorore nden ɗu no holla ko yaadu yeeso heɓake dalila balla kamin gonmiɗen gadda waranɓe etude golle ɓeydu yuwamɓe ñeme e maraɗi fuu no cifo golle amin ɗe.
yerno mbiruno en le koye kibaruini hannde yewtere men pindol yaran en to enda Arlit nder région mo Agadez gam batte jiyen hono rewɓe no gon no jeehi loctorore nde enɗan loctoroɓe holli wiide ko watto kemɗiɗon debbo no wara e ley lewru gam batte ettude reedunade konna ƴewde cellal muɗum. Yerno madan Amina Amadou Haaliri laatiɗo kanko on du konna woni ko hawji nokkure nde enɗan wakkati mo bandimin tawa toon bandimin to gonɗo ɗo yaha mbiyetede Gungu Mahamadou ɗan tani landimo e dow finnoyɓe gomi jehira loctorore nde enɗa.
Noy garki rewɓe cawɓe wontori ɗo nder loctorore moɗon nder lewru rewɓe foto keɓoto?
Nder lewru minen keɓa e rewɓe kimɗiɗo na herme e 16 garoɓe no etta altine yaago mawne.
Eɓe paama kollitoje ɗe gaɗantomɓe?
Woɓɓe no paama woɓɓe dow paamatas amma ɗuuɗal rewɓe fuu no koƴa kollitoje ɗe min gaɗantaɓe.
Garanɗo eto reedu ɗume yiɗi o waɗa?
Nde ni debbo hooƴi reedu ta domu sey reedu mawni ko yaha eto ko ɓuri yiɗede illa waɗi lebbi 3 yaha eto gam no woodi koƴol iƴam e kure ko debbo on waɗante gam hisa ñawujugo. Hisina debbo on rima lebbi mum kuuɓay na rima ɓingel pamarel. No woodi e radio ko reedu ko debbo on waɗante gam faamugo no suka on wonno fukkori nder reedu inna on.
No woodi safareji ɗi kokkoto rewɓe ɓe?
No woodi safaare ñaw paɓɓe, no woodi ko gilɗi reedu, no woodi dow arkillaaji ko rewɓe on kokkete ngam ɓe kisa ŋatol oyti.
Iri saɗormaaji ɗiye waawi hewtaade debbo cawɗo de ñaw paɓɓe nanŋii ɗum?
Ñaw paɓɓe no waɗan debbo rima lebbi mum kuuɓay, no waɗan ferguru na ƴiiƴam rufana debbo.
Kile foti o haani warude eto reedu?
Debbo jon reedu fuu no handi yaha eto faa laabi 4 na 5 illa lebbi 3. No woodi gi'ooɓe garata loctorore ngam iɓe centa ɓe gi'e. Etol ngol no waajibi ngam cellal debbo on hawtaade e cukalel ngel. Woɓɓe paadima wuro ko waɗano anndi saɗarma ko woni nder dinki wuro.
Ɓeynol wuro no woodi laabi ɗiɗum hooci dow majjum?
Jo wuro on joƴƴini laabi kaɗooji rewɓe dima wuro. Gorko fuu ta jaɓu deekum rima wuro ngam iɗum woodi saɗarmaaji kewɗi. ƴiiƴam wanjono joomum gaɗa dinki wara e loctorore sakufa annde iri ƴiiƴam ɗe e woodi ko ɓeydani denne rewɓe ɓe jaha loctorore ɓe etaade.
E dow ɗum on ko habaru yimɓe fulfulde tili hannde sey Elen Jon Kambo e leydi hewtunen jamtono to habaruji e fulfulde studio kala ngu kadi ɓe nanɗon daaɗe mu emi hoore wiyeto assalamu aleykum mbalen to jam waali mi accidi o e Mama Ada gam wadde habaruji e ɗengal hawsankore.